free. On the vibe, they're not in a bounce. Yeah, wanna put your shobo. Niliyopanda juu wakaanza kunitafuta, wale wale waliokataa leo ananiita. Maneno matamu lakini najua nia, wana smile mbele nyuma wanabadilika. Familia yangu fresh, kila kitu sawa, baraka zinanifuata, sio nguvu ya dawa. Wanaigiza tu, wanajifanya wako real, lakini wakinyora wanabadilika feel. Ni wanakuja karibu, wananisifia kila ninalofanya, lakini moyoni najua nachotaka, sipyo ndo wa kweli. Ni shoko tu wanataka, wanashoko, shoko, shoko. Wanajipendekeza kwa mshogo, wakitaka nafasi wanabeba shogo, lakini siwezi kubebwa na shogo. Wachao kila kona shi, wanakuja na shogo, kila nikime wanajaza shogo, wasinifananishe nao, washakuja na shogo. Shogo, shogo, ini shogo tufu. Wanatafuta njia, wanataka kunifikia, kwa nyasho ni kwa njia. Ninajua tabia zao, siwezi danganyika. Ndio wanacheka nawe, kesho na kugeuka. Niko focus sana, sina muda wa feki. Wanaongea mengi, lakini hawana wezi. Ninapiga hatua zangu, kimya bila kelele. Wanabaki nyuma, wanakuja na makele. Ye wanakuja karibu, wananisikia kila ninalofanya, lakini moyoni najua nachotaka, sipendo wa kweli. Ni shobo tu wanataka, wanashobo, shobo, shobo. Wanajipendekeza kwangu shobo, wakitaka nafasi wanabeba shobo, lakini siwezi kubebwa na shobo. Machao kila kora shi, wanakuja na shobo, kila nikiwi wanajaza shobo, wasinifananishe nao, washakuja na shobo. Shobo, shobo, ini shobo tupu. Chimpa wanabaki, so shobo, mingi unabaki huko na shobo.
Yeah, wanakuja na shobo.